on the track.
Prayabu zilichunwe na sime. Makuzeti pam ni zimwe.
Zimwe, zimwe, zimwe.
Wakibana na chenji gear.
Wabadina wakimbizo.
Mibana wategea.
Anja.
Kati na katikea. Gusa unase kabisa ukole. Shayaba nanga kwasa kwasa. Likija danga na kamata. Ukibana tafuta kichaka.
Oh, 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 oh.
Tunafanana Mispana nasogeza nati tunakazana. Bando bando we maliza gogo. Chako changu japone kidogo. Chanu chanu penya kwenye tobo. Tangu tanu penzi la kipago, yeah. Shayaba nanga kwasa kwasa. Likija danga na kamata. Ukibano tafuta kichaka.
Oh, 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 oh.
Pata pango tu ni njonjo,
ni njonjo.
Alafu si lazima liwe limgogo,
limgogo.
Na peno na vyo chara zaga kimombo,
kimombo.
Na hesabu namba mbili tatu humombo,
humombo.
Nitajita hidi mechi ziwe mpaka mwisho. Ukitaka vitamu vitamu lazima utokwe jasho.
See.